kizezi vyamaso omukwano yandage kubo simanyi gyendagaana olugendo lwawala natuuka buli bwobulawo bange alwaziza omuwere nsula tudde okutuusa bwolidde emmeeme nogikakkanye ntawanya obalimiranye ebirowoozo bimumanyi lwendimulabako emitima girica yananasako bwomu nga yenze bulamu we gyali kimanyi alibeera obubwati ngasuubira munyoomu anawanirira omutima gwange uno yono yoyo yeggwe suna omwoyo gwa kalosa kasufu pambatira mperekera ontuse tamuline nesumulula yansobola terya wakana yebusobozi obumpanguza embeera yonna yeyeka aliwoyo nonyoyo obalibiranye ebirowoozo bimumanyi lwendimulabako emitima girica nanasako bwomu nga yenze bulamu we gyali kimanyi alibeera omubwati ngasuubira munyoomu anawanirira omutima gwange uno yono yoyo yeggwe suna omwoyo gwa kalosa kasufu hambatira mperekera ontuusa alibeera omubwati nonyoyo zitowerera ebinumba naye lwose bampewuse mukwano gugumidde ogwababiri tikusangebwa bulewa muneta omutonzi yabakuna